Taga uyongo jauni agulubu ndimboni kumudzisaka ndigauni ine ndinchikumbe bwezi lake lampini mutaka mulibini chonde musande kumbe tinokumba sana ine kutema ntaka wina ganiza chitaka kundibela masana tokuda luseli zona zapindule wina wambade mwanga dzawo chidziko litsiku lina kama welengela mapeza mabiliyoni kuti zikavuta wezingabwela mamiliyoni koma yoka tulukolo ya fanta usakwana Chito ya foja, ndia wina zindi bela za foja Wina ndimu dinda, lina face mpako dinda yeah. Mabempelo kupili, kutiaba mabempelo Kuti muna mbuye, adalite mabelo Kufaya kuka nengo, alowe taka nego Nilibi voice, ndicheke balansi After 24 hours, vaya na BS Si waka waka basi mbola blazi Mutima madando, nali ndivulani Ndigule ya maha, ndiga ige sola Bempelo afuna jula, mabempelo jidenji Amalawa nzanga, kodi ndi jidenji Kama welingela mabeza mabili Leoni kurisika vuta wezingabwela mamiliyoni koma yoka tulukolo ya fanta usakwana Mwanda kuboni, agulubu ndimboni Kufinka guliloni, kusago guliloni Kusauga gulibodi, gulibo gona Kusauga, ndata zeluga, ndata mauga Ndizo wawa ngati mauga Anzanga likubau, ena likubau Nikadalila pale, ndikari ndiye pula Kumaza ndetumila, aganya funa zao Mabunga funa zao, lele ngombili lagu Uyo, uyo, zamu vuta uyo Wawona mbona wona, angara gula ya maha Fansi kundisega, jina panda, jina yo Ziko nela po Kama welingela mabeza mabili Yoni, kurisika vuta wezingabwela mamiliyoni Koma yoka tulukolo ya fanta usakwana Kanengo wandipanga chitaka